nana meze muzika si wabuze ubwonko bwo gufasha kwibuka urakoze aba wikiri gita ugaseka ukorera ibice rukagira dreams ibyo bigufasha kugura pima waba umusozi ukabura dreams wareba nabo ugasigara ibica hafi mana dusubirayo imfunguzo tuvuriyeho hama hamwe butwiririho naho ubundi nagahoraho ereka indaya mu kwezi nyakanga mutarama amaze indanga pakiraho umureshya n'umusaza gira abakagaza arataha imbeho ku rugi di aba bahungu bakunda imiya babyiza kurimba di inyegerezo zikata mu gihugu
Money, 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 money.